666.
Gina, I need the one, no, no. When you touch my body, you make me lose my mind.
Pull up,
you
mind selector.
Genie X666.
Gina, I need the one, no, no. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me tempting, poco loco, come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If I offend you, it's in my path, and we come back, apologize. Baby, cause you say the honey, poco anguwa uhakika, uni utamu gani, weza kumini shika. Baby, cause you say the honey, wangu wa uhakika, huni utamu gani, muda wote vurumai. Baby, let's go far away, far away. Baby, far away, far away. Oh, far away, far away. Baby, far away. Baby, let's go far away, far away. Baby, far away, far away. Oh, far away, far away. Baby, far away.
I like you so, my love. Let me call you sweetie, honey. Wakungu wa uhakika, uni utamu gani, wasa kuhini.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20, hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda, lakini sijiamini. Sio kama najua sana, kumba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi tafadhali, moyo wangu, haya mapenzi yangu. Tafadhali kweli, moyo wangu, haya mapenzi yangu. Ila najua kuwa hivyo so rahisi. Na mimkini wa mapenzi, sije nikaiti wa polisi. Nikaumbuka, nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, sini umbuo mwenzio. Nikaza na kilio, eti ndo kiingilio. Kama siyajui nipeleke shule. Baby, ukwengine sioni. Kwezi lako lanipa upofuwe. Kwa mikono yako nchukue, kwenye makorongo situwe. Baby, misha jikamba sana kwa masela. Majita, wendo changu kipenzi. Nishawambia wendo changu kipenzi. Sausi chukumicha. ushajua siwezi bila ya penzi lako mimi siwezi mimi mimi
watu itaambia nini watu itaambia nini watu itaambia nini watu
mimi mimi
watu itaambia nini watu itaambia nini watu itaambia nini watu
mimi
tupu vile unanikosha utanambia nini kuhusu mapenzi kwako nimegota nikikuona kani meona nyota kwa penzi lako chozi la ndondoka wazi usiniweke ropo juu mishaji kamba sana kama sela
jita
wendo changu kipenzi nishawambia wendo changu kipenzi sausi jaku nichanganya mweza kunitaisha siushajua siwezi bila
aibu kulia sio kawaida itamefikia na udhawameni eti kukaa nyuma oh, oh, oh posta imemnyima oh, oh, oh barafu kwenye mtima oh, oh, oh asikilizwi kauli na ye ni mtu mzima kwani wapi na oda wapi na oda wapi na oda chombo kinazama wapi na oda wapi na oda wapi na oda cha kwenda mrama wapi na oda wapi na oda wapi na oda chombo kinazama wapi na oda wapi na oda wapi na oda cha kwenda mrama basiri za ndani kuhadithia shoga katamani jamvi kakalia udugu amani tulifikia hisi ya chomboni mwisho wetu azamia oh, oh, oh kabla ya kupenda bima oh, oh wapenda kwa kilizima oh, oh usiwe mchimba kizima ukatumbukia mazima kwani wapi na oda wapi na oda wapi na oda
nikilizwa na kupenda na jitu I like nyana nyana nasa ilo wakadizo cheki kitu unachonifanya unavyo vitaka maibu nipe vyote penzi maji nilioge au kamale niele kwenye tope nipeleke kali ngombe Minapenda kudekesa sipendi kuumia na hata nikituma message naomba kujibiwa hiyo michezo unayocheza mweza kutaia na hata nikitaka mapenzi naomba kupatiwa
siyawezi ayo mapenzi siyawezi
najua uko bize kweli ila mweza kondo siwezi ay baby
siyawezi ayo mapenzi siyawezi
najua uko bize kweli ila mweza kondo siwezi ay baby
Wendo unaini pelekesha kwa nina
Basi wezi kuacha kama kuilamba, kama kuingata Kama kunye makocha ukunye kitanda Kunye unanipa ndo inanibamba
Minapenda kudekesa, sipendi kumia Na hata nikituma message naomba kujibiwa. Iyo michezo unayocheza mwezangu nitaia, na hata nikitaka mapenzi naomba kupatiwa.
Siyawezi, hayo mapenzi siyawezi.
Najua uko bize kweli, ilo mweza kondo siwezi. Hey baby,
siyawezi, hayo mapenzi siyawezi. Najua uko bize kweli,
ilo mweza
kondo siwezi.
Suti, umenkatamba wa sipai, I never seen before. Money I just need to die. Ni message ni kuhai. Penzi lako tamu hivyo linalewesha kativai. Wana nisimanga na kula na jilamba, eti ni oshamba. Sio mapenzi, ah, kama penzi linge kwa chumba, linge limenya kama chenza. Walisema haya
Wela isabati paka mushangaze umaji. Oh, apenda po maulana basi na mimi nipate wa kushibana. Alafu nyinyi cheki mnavyo pendana, si kwa matendo
kwa ishara tunaona. Hapenzi leo liwe kisema cha upendo, ololo liwe la shine like a diamond, wanga wakemba liwe kisema cha upendo, ololo liwe la shine like a diamond, diamond. Wanaopendana kuwacha nishanilana. Angalia macho yamu mazuri yanavyofanana, na watu wasiopendana utawapata wakishindana. Yaboga mama wa kuna muda tachanua, mtashindwa kutambua wapili napiga jua. Mapenzi kitumbua mchanga msijetia, wacheni wamekua, sisi tuombe dua. Apenda kumaulana, basi na mimi nipate wa kushibana. Alafu nyinyi cheki mnavyopendana, siko manjena kwa ichata tusani. Vimechona za kelipsi kumpata surprise, yani kuli Mungu menibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi likoliti moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu, wapeke yangu, wapeke yangu jomani, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu. Kwenye moyo mbio, kwenye mishipa, au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu, wapeke yangu, wapeke yangu jomani, wapeke yangu.
Kama wendo naogopa, naogopa nitayana, kwa penzi lako watakusota, yani nitasota nitangangana. Kwenye hii dunia
Genie X double six
J.U.S. again.
Kambali ndo naogopa, naogopa nitayana, kwa penzi lako watakusota, yani nitasota nitangangana. Kwenye hii dunia heri ningekuona wa kwanza, haya ninayokuambia natamani nishike kipaza.
Kama mzigo umeniokota, kwa maana nilishatupwaga, kuwa nawe nahisi kana ota, kwa jinsi unavyonipa, unavyonikoroga. Ukinipa unipi mara moja, ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi,
usiku wa rozi. Penzi lina meremeta, nikikufikiria inakuja njozi. Usiku mzima nakuta, pendo lako noma lishanchoma. Cha ajabu yani hata siumi, maski umetoboa ngoma. Maneno maneno wala sisiki.
Oh, oh, kama nikuzama nishazama. Wajewani yuko we na boti, kwenye kina kirefu nshakwama. Tulivu hata siyo gubi. Unavyo nikoroga, ukinipo nipi mara moja. Ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, oh, oh. Usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache as again, usiniache as again, as again.
Lina bana lina taiti, sijawahi pata penzi la hivi. Ili kitu kutoka siyo raisi, hata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekolea sana, kweli hivi siyo kawaida.
Genie X66.
Pass again, pass again, pass again. Lina banga, lina tight. Sijawahi pata penzi la hivi. Ili kitu kutoka siyo raisi, hata kuzama pia siyo raisi. Nahisi nimekolea sana, kweli hivi siyo kawaida. Mana we ujiajia mwenye, umeniteka, umeniba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani, hivi.
Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, baridi mimi, oh baby, honey, nasikia baridi mimi.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Na hapa nilipo nipo kileleni, kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini, nachizika na ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kuwa kiarani na chizika na ulio nayo. Baby kuwa na kana ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha. Suno jua unavyo nikuna, usiniache ntakesha ba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale
I'm
furahia manu
Manu
Manu, manu
Manu
Naya furahia manu
Manu
Manu, manu
Manu
Naya furahia manu
Manu
Manu, manu
Manu
Naya furahia manu
Sijasema, na mengi sijasema, na mengi sijasema Jicha nani tekenya, anavyonipa mavema Usikwa nani pataina, sasikwa nani pataina Na mengi sijasema, jicha nani tekenya Anavyonipa mavema, usikwa nani pataina Sanyo mbezi kama Nita wangu wangu Loni mekupa ofa uje kwangu Na mkuta kajano wa miduju Ukonyuma kajazia Natamani kudandia Na ukweli sobandia Yote ya nanipatia
Natamani kuambia
Uyumtaka
Mahasti watanibia
Uyumtaka
Nalipenda tabia
Uyumtaka
Na mkate na sinzia
Uyumtaka
For this love going mental, baby. I feel I'm going crazy, oh baby. I feel I'm going crazy, oh baby. For this love going mental, baby. Crazy over crazy, oh baby. As you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you. My penzi yako. Yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu kwenye imani ya nakona wewe acha nifumbe macho nakona wewe nakona wewe tu wewe wewe
Stawi, utamu wako chipsi mayai Nimesha hapo moyo siugawi Ah, moyo siugawi Kama nizari la mentali Nimekupata wewe kialali Kama safari tuende Dubai Na
mapenzi yako Yamefanya Iwe rahisi Kukupa moyo wangu Kwenye mami yako Nakona wewe Ata nifumbe macho Nakona wewe
Nakona wewe
Wewe
Love is what I see When I look at you This thing is Nobody separate I could be your mother Be the baking pen I could follow my role To make you happy and cool And you are Missing a hell of Ila nikiwana wewe Najuna tajiri Baby unajua Missing a hell of Ila nikiwana wewe Najuna tajiri Na feel na ili ya
Kuna kihali flani mweza kuna hisi, kama kibaridi mweza kuna hisi, kama kikizidi poza na kisi. Haya baby, izo nyama nyama za kuongeza na chips, kiuno laini bila ya delisi, wakitusumbu watu ita polisi. Mana wapendi, unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Ah baby, unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na na female ya juju, na ba juju, na ele ya juju, na ba juju. Japo nishajua mimi kuwa sawa na wewe haitawezekana. Hata nikishuka chini ndo unaniona mimi mjinga sana. Eti umepatwa nini unapomwazo ulitulia? Na wale sio mbali, sio mbali, tulikuwa karibu na malengo. Na leo kiutani kama utani, umeshindwa kumaliza mwendo. Tena haujali, haujali, ukiondoka utaacha pendo. Hakuna chabai, nikaibali, ukukuwachwa bila maelezo.
Bali na we, 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 bali na we.
Tamani, basi niambie kosa gani, basi niambie jinsi gani utakuwa sawa baby. Nikueleze jinsi gani vile nimekuweka moyoni, hata unipime kwa mizani, itaja kwa kuhani.
Mina uma, siko sawa, lako bezi, ndo yangu dawa. Mina uma, siko sawa, lako bezi, ndo yangu dawa.
Na wale sio mbali, sio mbali, tulikuwa karibu na malengo. Na leo kiutani, kama utani, umeshindwa kumaliza mwendo. Ndena haujali, haujali, ukiondoka utaacha
pendo. Hakuna
chabai.
Chai, nimekupa mbawa fly, 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 fly.
Urembo wako, oh, oh, nikikuona inadunda. Tabasamu lako, oh, oh, sijiweze mini kabako. What can I do without you, baby? Niwewe tu, barafu, beautiful.
Dance like that, oh my baby, dance, dance like that, dance like that, oh my baby, dance, dance like that, baby, dance, dance like that, oh my baby, dance, dance like that, dance like that, baby, baby, my prince, I tango kuku nani, are you ready? Niko namba tu payangani, ati moyo wangu, mimi. Umekumbwa na kitu gani? Yani siwezi bila ya wewe maishani.
Hizi zia kama utamu sukari guru, nisha kuwa sijiwezi, acha tu nipige nduru. Hizi zia kama utamu sukari guru, mapenzi juu ya mapenzi, yanawaka kama nuru. Baby, oh, oh, oh,
unampenda wewe. Tell you what, keep up with us.
nimepiga wa mjuu. Ya kila mara ananifanya silali, namuwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu. Ana ototo tu, sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suma, naulizi kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu, utu yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa, sawa, sawa. Mwambie ninampenda. Yes, sawa. Geti naingia, akipanua neti naingia. Na wala sikupeshi naingia, sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemungania, apo apo nimeshikilia. Na visa korugwinyo mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua kwa hakika. Kusema kweli, yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimu bado napendeza mchuma.
Siu nitoke hata mara moja, akili ni mwangu. O mara moja ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi how I feel. Nitasema mi oh, na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are magneto, na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi unaona
Jini
nimetulia, mesemaga papara ukizungua na kundi wa kipara. Nikiwa Zanzibar samaki masala, nikiwa Mwanza sato sangara. Maneno kunisuma sema, maisha yangu yamegeuka sinema. Nikifurahi unashinda kuhema, mabala leo nayafanya tena. Kwanza
hauna dundo kama hili,
hauna
hauna swaga kama hizi,
hauna
hata mvuto wa mapenzi,
hauna
maudambu ya siku hizi,
hauna
mazoea.
Staki mazoea, eh.
Staki mazoea.
Staki mazoea, eh.
Staki mazoea.
Mimi, sisi, baby. Viso sado na vipiga che. Vina vyo pata tabu mie niki wen.
Shaba,
una kitu kanambea nini. Waza kuwanga mie na mekima nini. Shishi baby ni nagudi figa budi budi. Na vyo linga wanasema nafanya putote. Sinichi uko 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 usirudi. Ukifata masha yangu utapoteza mode.
Kwanza
hauna dundo kama hili.
Hauna
saga kama hizi. Hata kitu kama peku. Hauna kuya siku hizi.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby juta. Juta. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. We ni pedawa. Mima utu tisijelewi. Oh my god. Shidani. Nimekulea bizini. Shidani. Baby uko moyo. Zangu na vituliza. Ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo. Bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli. Napendwa. Nachanganya. Na haya mara. Shidani. Nimekulea. Baby, uko moyoni. Wewewe.
Nakupenda we. Nakutaka we.
Na.
Wako sijiwezi. Oh my.
Oh my baby.
Baby, nifetu. Na upini kutani mehala. Unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukini kumbatia moyo.
Niseme kitu bu. Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu. Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana walk hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi. Sometimes niko rush niji risky. Nacho fraa tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na bado ukanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na bado ukanihitaji. Aini
penzi la ukweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli.
Na ukivaa unapendeza. timisha kwa minja guwa na ambo taocheza Macho kichiko uziani kama unakonyeza Spending money for your love kwako nawekeza
Zuzuzuzu shani zuzua Chakuvisha vyeo na kuna take kuvua Na kitu sichojua Hata kisema unajiuza Wambie mindo nae kununua Usha amio mana nishaza Usha amio misina hata
Balansi, midati, au tuseme bado tati Au mekunyo mkongote, mana zipombe zinaendachi Oh baby G, oh what I see, nanipeleka na rimunti Niko mabizini, na sasa niwe na miho
Once again, ikuwa ni DJ Lava Panda Mix
Lamba Lolo
Balansi, midati Au tuseme bado tati Au mekunyo mkongote Mana zipumba zinaendachi Oh baby G, oh what I see Nanipeleka na rimunti Niko mabizini Na sasa niwe na miho Oh baby, umelaru Baka umesha tuwe wote paradiso Na upole wako ulivyo Penzi lako kubwa zito sio kitoto I love you baby
Watch you rock it, reggae, I'm a bruisey My baby, wake up and use it Today's our day, let's pick a bruisey It's our party time, niko na mama Tuko happy, muda wa sama Oh baby, tell me if you happy, baby, eh Okay, choka 20 set to in my bed Oh, you are okay, leo, I don't care Because today's party time Oh baby, oh my love Baka mwisho tuwe ote paradiso Na uzuri wako ulivyo Penzi lako kubwa zito sio kitoto I love you babe
Sweet Mwizenu natamba Natambia mapenzi Najiona mwamba Mwamba wa mapenzi Sinimeishika namba Namba ya mapenzi Muda wa moyo kuringa Kuringia mapenzi Lahasha simvimbi mtu Penzi lipo hapa Raha ya penzi la huku Halina mashaka Visomo na mchinje kuku Na kutapatapa Penzi tusha cheze ya tufu Mambo ni swadata Oh baby feel free to love Lazizi Oh baby pumzika love Habibi Oh baby feel free to love Lazizi Oh 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 Pumzika love Habibi yeah. Number moja Ameshikilia nambari Namba moja Yeno yangu moja Namba Namba moja Ameniweza kari Namba moja Halo, halo, halo Anani babala Mwanafiki wambea mtajuta Anani babala Kitumbo wa sambusa Una muda kiutani analeta mbwembu ya nasusa Nikimbembeza Sio buta buta Ndo hivyo mimi na ye mile
miaka mia tano mimi na yeye milele ukini mandamano mimi na yeye milele hakuna mashindano kwetu raha tele. Oh baby feel free to love lazizi. Oh baby pumzika love habibi. Oh baby feel free to love lazizi. Oh baby pumzika love habibi. Namba moja ameshikilia.
Unapuita, alafu tikatika, tikatika, ilaisi la bonita, imbonita. I feel like itu, pokwetu tumeumana, na niko peko sili wichichote, niko fietu, yani ni fietu, fietu. Ningekuwa Juli, ningeimba Julieta, angekuwa pombe, ningepiga tarumbeta. Kujisi nampenda, nimepati najeka, ah, najeka, mimi najeka. Ningekuwa Juli, ningeimba Julieta. Ningekuwa bumi ningepiga tarumbeta. Kwa jinsi nampenda mimi gote najeka. Ah, najeka mimi najeka.
This girl's on fire.
Mtoto, niko radhi ni mkate bima. Ana vitu vyake moto moto. Anafute kisa mzizima. Ye yeah, mashere,
shere,
unapele,
pele.
Anavuchambuka chambuka we kama mchele,
chele.
Ningekuwa Duli, ningeimba Julieta. Angekuwa bombe, ningepiga tarumbeta. Kwa jinsi nampenda mimi kwake najieka. Ah, najieka mimi najieka. Ningekuwa Duli, ningeimba Julieta. Ningekuwa bombe, ningepiga tarumbeta. Kwa jinsi nampenda mimi kwake najieka.
Oh, Badula Soma.
Like a soup, I'm going to die. When you need me, see you as it means a man.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Don't try the dial.